datimsafi.com.
Usione nimeka, nimeturia, kobi natunga sheria. Usione nimeka, nimeturia, kobi natunga sheria. Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Buku jelo, buku mbili,
buku tatu.
Chumba napiga simu anataka
aftatu.
Masikani jau, mwezenu mimi siendi tena. Wamenipa eneji na shangaga fankazima. Kushituka nipo kituo cha polisi. Wamenipa kesi, kesi ya kijiti. Eti natuwa mimoshi. Kwenye geto la msela mtoto hapo tika ingiaje.
Doma na mimi na shanga. Hata selewe adina pigwa na motwa.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
We huku kwetu sheria kali, ifuata maelekezo mana bongo seli kali kali. Bwana mpandisha mlegezo, mbio za sadari na askari. Inoma sio mchezo, huku kwetu ni ushali shali. Bwana kila mtu anabali sana. Huku kwetu sheria msumali, ukisikuwa tunakugongelea. Huku kwetu ni usharishari, kama una kesi utasomewa. Huku kwetu ukitaka pombe kuna mabosi watakununulia. Huku kwetu maisha yetu tunavyoishi kama unavyojua. Hey, watemeke
waje,
wailala
waje,
kiwarani
waje,
paka mbagara
waje,
wayombo
waje,
paka machimbo
waje.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Sheria kali 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 sheria,
natunga sheria.
Aya kwa poli posi ngoke, oya tunazia juu. Paka down, tuoneshe zo show show, sigandika sana. Oya tunazia juu. Paka down, tuoneshe zo show show, sigandika sana. O sigandika sana. Kasana, mwosi gande kasana.
Awe, oh jie. Hii sauti ya toba ye. Nikiwa na hai. Yeye Brandi Chizimo Foto Black Sega Wema Pila Jumalango Watakoma.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa datimsafi.com.